It's your boy.
King Freezy running things.
Mr. 40 in the building. Yeah, Tony, I see. Fresh off the rooftop, papa le boy atinja ni top top. Nimbeka dop dop, mwanga kaswage kanyum shop shop. Kaskile fresh fresh, so kupaya mabiti ni shop shop. Papa tona kapunda tigo go ni iskwa sila beat na hit up a tap. Ni dead my phone calls, that boy jitifu na in. Swaswa ni ikali, but my fans wale makuvin. Mwankari sama ningizi, kambani kapena mwasil. Vo imba vasila, busetila beko sete kwa sil.
Check.
Voted bad bad, yeah. Zongani yo sila kutari bad, yeah. Ngatila kukuliwe ni beep beep, umaniga kuline ni calling. Leka jipiteko beep beep, jingene mo deep umu. Jimishe jibiti umu, jibale jihiti umu. Teine aika sobati naliva kosa na busy. Zumfango msepela chile, tulenga tuma busy. Ngakuwa ikala tondolo, usiwe fiende kwa aya mula. Chifuwa kutula mune echo zangilo ande pepe kamula.
God, I love fresh boy music. Great music.
Zambianmusicblog.co.